sindika tata wa kirumi n'abaganda gende nafe bakuwa mwana yogere naye nafe naba tuganye ngabaloya lenge bana agana gwe tujja kusindika omukyala tata wa kirumi n'agenda yo era okurube yasanga yo ebigambo bye bamugamba byamukola bubi mu mutima yali mugumu naye bwe yakoma we yangamba sibu kansu omwana wange ngenda kufukamira negalira omuntu ye noba kayihulo ba president museveni nyobani bampa omwana ave mu bintu bino kubanga ebigambo byangambye nalufenya bintisiza konzo omulabyeko ndisimulabyeko naye ebigambo bibangambye kwatu amusindika sawa satu ndoza kuma usawa nga mwenda naye nga babadde bamupokera bigambo so navayo psychologically ngali tortured so kyenva mugumya nimugamba nti guma lutalo luno tujja duwangu la kirumira mugumu ate yambulira byayagala mu kintu kino takikola nti kyakusaaga naye yeewaayo okulaba nti poliisi eterera ate omulimu abadde agukoze n'olwekyo totya luterebuka tugenda mujjayo wanajja kufuluma naye ayina ebigambo byeyambulira ebimwe abantu bye bakubuulidde bakiranti babyogera ku mpewo ayina ebigambo byeyambulira nga taata ng'abimbuulira nga kati taata azadde omwana omusaayi gwe kwegamba nga ndaga nti omwana wange kyentunuddemu ali mu ddenja essaawa yonna asobola okufa ekigambo ekyo yakiŋŋamba era namutunuulidde twasisinkanye omulambo guze ne mutula mu maaso nezijjukira ebigambo ebyo twawugenda mu maaso ne tuteekayo omusango mu high court olwo ne tuwaabira tribunal yonna ndowooza bwe baagiraba ne basoftininga kuba twali tubawaabira okugaana kirumira ekisooka okumukwata essaawa ezenyingi okumutokyalinga baamuleetako nga talina mu siripa imean ng'ali mu siripa was humiliated yali ayambale nga tonamugamba ligendera mu siripa ne bamutulugunya mu ngeri nyingi bamutwaliramu aka akamotoka so nteekayo ensonga ne tuwaabira ne chairmani wa tribunal ndowooza bwe baalaba ebintu ebyo ne bagamba ensonga eno tugimale finally ne bamusalira egyo emisango ne bamugamba tukuggyeko amayinja era netutula ne tumugumya naye mba ndi e Masaka lumu yajja yankubira simu nanga akyamaani nkwagala mmaze okusimbira ne mugamba togenda kundaba nina graduation eri kyannamukaaka nangamba nina okukulaba waliwo ensonga ze nkwetaaza finally naavuga najja nantukako we nali waali wangu kyawo kyannamukaaka mu tawuni wennyini yangamba ebigambo bino kisooka yangamba mmaliridde okuva mu poliisi era nsaba onkolere ku mpapula zange nfulume poliisi ekyokubiri ngenda kuyingira ebyobufuzi eggwanga tulina odditereeza kunze obiyingira otya nti ngenda biyingira nga ngenda mu paalamenti kunze si bad idea ludda wa nangamba nti ayina opusionizi bbiri naye ayina empiki era atesitinzeemu n'alabanga mpiki ajja kusobola bulungi okuwangulayo kunze sikiinaako mutawaana oli matiriyo bulungi osobola okukola kuweereza eggwanga ate kyenkwagalako yina determination tuba tufunye omuntu omulala nangamba ekyokubiri nina abantu abantambulirako abantu benjogerako mbalaba abamu webali abala bakyali mu poliisi banene naye sijja kusirika naye ekyokusatu nfuuliddwa witness mu misango egiri mu kooti noza giri mu kooti maaso ngende mu maaso naye ebintu bino byonna konze genda maaso kirumira abantu bakwenyumirizaamu abantu bakwagala olabye kuba bwe bajja wali ne bamwanjula ensi yonna eyekyannamuka abantu bekyannamukaka tebamanyi kirumira n'olwamulabako ne bamanya nti yekirumira ne bakuba mu ngalo ne bamugwa mu bifuba ne mumugamba nti kitegeeza omulimu gw'okola si gugwo wekka naye neggwanga ligusiima n'olwekyo bwe kibanga kyekyo tewali gwe bagande waba wakoze ekikyamu osobola okubeera witness ne mutana ngamba ssebo nga bungambye gwompa amagezi ngenze kati kola mirimu gya ggwanga era ne tukkiriziganya tutandika okukola ku nsonga yaddamu okunkubiranga ŋŋamba nti nina akantu kentadde ku peegi yange abadde peegi eya facebook ebadde active naye nina okulwanyisa obulyake anifortunate okuba mbeera bize sifuna nabudde busomayo ne mugamba nti mukulu kirumira bwobanga byoyogera bye bituufu genda maaso bwobanga byoyogera bikyamu tobiteekayo n'agamba nti bituufu era mbirinako n'obujulizi kwegamba n'agenda mu maaso ngaali active kakati ebintu bino bwe byaguddewo ne bamukuba amasasi nze ng'omuntu seewuunyiza naye ombuuziza nti gavumenti yamulekerera
Okay.
Kwa chibuzo chengiza kwa kudamu.
Katunonga tachunaba kudamu kuchibuzo ya choto soke tuve mubirango vino. Lini choke tumanyi kuwange vini tuli achirumia. Uledi uli umama nyi nti wali wabade bamuli kusigiri. Tiri nti government uwa buya yogira ensonga zino yala gajalirwa. Government tiyamute ya mfaa.
Chibuzo chibuzo za chirunji nyo. Kakati ngumuntu wa mazoku vaye chisoka chali chichamu. Nga mazoku vayo na ayogera. Nga naba julizi bebali itanga mkoti ya tribunal. Bebo abamu be ayogera ko. Echo chali chichamu nyo kumuteka mu tribunal. Polisi ya faya kode nsovi nene reli jenjusa. Echo kubiri. Nga mazoku la ganti abantu kumi na batano bali nensovi. Kukumi na batano au kumi na basatu. Nibaku atiwa nibafunani wabambali mkoti maso. Chiba chitegeza nti umulimu ya kola muru unji nyo. Chirumira, President Museveni ya muhita. Na mubuza, bia mubuza. Iyo chenyo gira, it is a fact. Irando uza ruvanyume nyo chechajayo mkuru kahindo utafire. Na agama antifetwebaza nyo chirumira. Ya tuzibula maso. Bituwali tutamanyi. Ni mtu wala bantu mkoti maso. Ni mugamba anti omu ku bantu betu yina abantu jotu obujulizi obulungi ye mwami Kirumira musajja mulungi nnyo. Kakati najja nabalaja nyanaga anti waliwo abannoonya ne mutafaayo. Nabaga anti bannaye abantu bankubira amasimu ne mutafaayo. Kugamba muba mumuwaddeyo. Ekisooka gavumenti yali ino mu protectinga. Okubuta mutwala mu tribunal. Nubuta musiba nubuta mtochari inga. Kwa wanga jari chivu ya chifana nye chivi. Ntibuwa vayo na oyogera. Evyo vyola vye vichamu. Ate gwe.
Gwe guva vunana.
Fika mbecho chala vikabu binyonyonga. Nete kari dikria. Nga pia government ya likola. Neta fayo. Echo kubili. Ni mtu walo mtu wabiro mjulizi. Ate ni mumulaga jari ya mkumukuma. Kwa wanga mateka. Gaga mbanti singa wabira uo mjulizi. Mufayo nyo kumukuma. Era abantu ababeera mukomera nga bakwatibwa ensongeyo tebalina kutebwa. Era kkooti eweebwa obuvunaanyizibwa kola nti omuntu ono gwe twagala okuta taata aganya obujulizi abajulizi abagenda omujulira tabatiisetiise tabakoleko bulabe. Kakati ebyo byonna byonna gavumenti teyabikola. Nereka musajja wattu Kirumira mu bbanga bw'amala okufa ate ne baagala okuvaayo okulaga nti balumiddwa nnyo bamuprotectinge. Era sasa nyuse na kugoba bakulu bebagobye ku mukolo. Na yata abantu bali nabo sibanenya kubanga bonga ababulijjo babitunuli kuba badde babigoberera nga tekirumira ayogera. Kakati bonga abantu ababulijjo bo mu ndaba yabwe y'ebintu ne bagamba fenafi katwerwanireko wano bano tebajja kujja wano kola kubanga gundi agenda okujja ekitiibwa jijjo dongo ne mukulu
Emilian
basanga nze njogera nze nali nnyonnyola nga ndi mukunnyonnyola abantu. Jejo dongo na jani baso kaba muko beranze na gamba bantu chifani nai. Unu mkuru mumuleke. Katunyo
chairman. So ketu vimbi ya okay. 89.2 FM.
Usibulu kulunda.
Wa police. Iranga sebo obade otunyo nyola. Nti government ya mugayari.
Vanyumaru kusisinka na bantu wabona. Umudine president. Nga president ya muise na mugawa ya vintu yoyogera. Jango bimbulile bulungi. Na mnyonyula mungiri eyo kuyamba polisi wanga yaba de mundango mundu wa mazimano wenka nyangalava waluwe vintu waba polisi wabira muli nebata abantu nebata isa tutegu ndiye kiranga vamuse waluwa bazungu wabajane sente nebapurani ngao nebagina nebabakuba nebabata waluwa bali windy forest wakenze kulambula baina dollars nebabata ngabiraba. So ye na hafa yu na agaba yu na chinza kuwela mo polisi nga chifana na wekiti. Kakati umuntu wako zibu wacho na hata kumi wana, hata fibu wako, na alaja na abande kati hali aido kubanga wibatu kani bambule kau na habira kugamba nga tamanyi chidako, bambu gamba bambu jie kama inja, akachika akaino kutula mo polisi ukumuga anti tunga kujie kwa batu kusonjie, tekatude, kagano mule kama suspense, no mungu frustrating. Chintu echo chibade chibi, era governmenti, tujinenya nyo okubera nti tefudde ku Kirumira ngate abadde muntu wayo ate bwebanga bagamba nti balwanyisa obulyake n'okumenya amateeka mu polisi n'ebitongole ebirala ne batafa ku muntu ngoye yevuddemu kati abalala banavaayo batya
kyeralikiriza bana Uganda kubanga bwe kibanga omukulu Kirumira ng'abadde mu polisi atenge ebizibu bira bikanga ebiri mu polisi n'afa bana Uganda roza tebagwanide okweralikirira kubanga mukasera kano mutwabuza anti naddukira wa kubanga jayino kudukira wayinza okulabikanga we wava obuzibu
abantu bonna bembadde nsanga mbadde mbagamba ekigambo kino nti teri muntu ali safe kati mu Uganda ne ba minister ba government mbadde mbasanga abalina amamundu amangi ne vice president wetwali tunyumyamu awo kupopopo baluli mu kirabu yemu ne nakimugani mugasi bu vice president nawe tuli safe kubigenda maso nga kyentegeeza kyekiki nti abasajja bano basse abantu consistently balabika bava wa muntu omu batuula ne baplaninga Bishop Kagwalumu yali atusomera misa ku Pasika n'atugamba nti ye mundaba ye ebintu ne wandibadde le mani si mu bya security abantu abatta abantu bateekwa okubanga bali highly trained ng'ate gye bava wa muntu wa amaanyi ate ne mundu ze bakozesa si ze zine zaffe eza bulijjo ebyo byayogera byali bituufu era ebigenze bivaayo obiraba nti bintu bituufu nnyo bajja ne boda boda ne piki zine z'amaanyi zikunama nibajanga tebatya bana basika wesi batugambye iminyi abasse kirumira basose na kuba masasi abantu basasane oluba maroko basobola okukola mission yabo bulungi so kati kitegeeza nti ekintu kiri planned wali waki planninga atate kukubanga ali mu government tasobola kubanga ali bweru wa government ali mu government atate kukubanga ina access ne ku masimu gaffe namanya nti Judy Mbabali ali wano kirumira ali wano kati ali ku mukolo gwe kuti kubanga osobola okoze se simu osobola okulondo
yes okulondolo
una wali numanya kati agenda kuweta kati abantu aba bakikola bati kukubanga bali within mu system muli Ereyo chenja kala poligundi eti yebeta ndikira ko government. Emanyinzi abantu abakola ekintu kino tebava bweru wabula bali mu government muli munda mwe batulane ba planninga ne mundu bakozesa zili eza government.
Omuntu yato wozeza nti ku nsonga ya kirumira kyandi badde kyangu kubanga abantu bano president baba mugamba. Era bwe babanga gye bali abamu abakola ebintu bino gye yayogera eri president n'ebiwandiiko bya zaawandiika bateko kubanga government esobola okutandikira awo nebalondola olowooza government esobola okulondola abantu bano nebakwata katusoke tuve mu birango bino tujja kutakukibuuza ekyo
anguguziddwa naddala ngu gwa high profile wabeerawo ba suspects abantu abo abateeberezebwa bakikoze naye tobajja mu bbanga n'olwotandika akakyo n'obooli wabeerawo bu links ne behavior enneeyisa yaabo abasuubirwa kyebabadde bakola ngu li tannaba kufa ne kyebakola ngu omuntu amaze okufa kati nze ndowooza nti gavumenti kyeyandikoze ekisooka poliisi ya Uganda yandigijje mu kunoonyereza kuno wa poliisi ya Uganda n'abagibaddemu n'abagivaamu be bamu ku basuspects abasooka gavumenti kyeyandikoze yanditaddewo akakiiko ak'enjawulo etteeka lyaffe likkiriza okuteekawo akakiiko akanoonyereza baliyita Inquests Act kuteekawo Commission of Inquiry newabeerawo okubuuliriza ku nsonga ebeeguddewo abantu nga bamaze okufa nga bwe tubamenya omulinandu Felix Kaweesi n'abalala nga tewali kyatuuseewo nga Oweekitiibwa Kayihura yagambanga nti nkutte kubanga yakwatako abantu ndowoozanga 15 n'agabase Kaweesi tubakutte ate muli ne gavayo ne bagamba nti abaali babakwatidde bwereere abamu ne kkooti ne zibata gavumenti gikakatako okuteekawo akakiiko abantu bano abattira abantu ku boda boda nga bajja bayina emmundu z'amaanyi zimu tezimanyikiddwako bazijjawo abavaawa neteekawo akakiiko Commission of Inquiry neteekako abasajja abagezi weebali nga bali independent ne banoonyereza ne bagiwa lipooti bwe ndowooza era nze ge magezi ge nandiwadde President Museveni ng'omukulu w'eggwanga ensonga ya kirumira agimanyiiko bulungi eya Kaweesi agimanyi nawulira ng'agyogerako ekimugaana okuteekawo akakiiko akali independent ebintu bino n'abireka mu poliisi ng'ate poliisi ya Uganda y'emu ku bateeberezebwa nga y'emu ku babadde bakijjanya wa poliisi abagibaddemu n'abaavaamu kirumira afudde abeekwasa era afudde agaa nti bagenda okunzita bali mu poliisi abalala baavaamu balala mwebali kakati ne kigwawo yandibadde tatuula na kutuula natunuulira president bwe twamala okuzika kirumira president yali alina okukola
state of the nation
address Nendo oza nchi nsonga ya Kirumira.
Ya yandi badde soka.
Yandi badde soka. President ya kuyogera na amalesa wezi soka biri wabala atabu wa sekanamu. Ngaringa watali muntu afudde gwabadabira naye yajja namuwako na bujulizo wa muyamba okutereza police era kayindo tafile navayo na gama tu yatuyamba nnyo kakati nga yafudde no soko balata yamwogera Kongo ndoze bune dakikanga abiri yakireta ze by the way era ze nemanya ati president wa Farabika ensonga y'abantu okufa tajirina kwegamba timukwata ko nnyo Takati ulualero
tubande na hii. Ya, okay. Nga tunaba kuogira kwecho. Ni president ya yogira solution kusongezo. Katinga mkampala, simanyi na wala wachina veda, okuleta wa local defense. Emituare vili mwen kuminya. Nga uwa akolanga. Tuare vili mwen kuminya, mwubi fobie kampala ya gamanti kampala, alimu evi aluru kumi. Woboba ziza mwevi aluru kumi, chitikizanti ulicharo. Chijia kuwa akawa defense, avili mubana. Echoku vili, bateka kamera. Cameras was installing is munangenzi labiyeko mu junctions ezenja ulo kumakubo alamu head president nabali mu security organ mu meeting jibaba denabo baro uzanti chino chija kendeza uwa chigenda kumalao echitabantu chini chibade chigenda maso government ya kubange sora burunji okurondola nabano ba defense forces baja kusura kukwata abantu wano abakola ebikolo bino bino
yobali nyo Kakati ekisooka ntambudde ka mawanga omuli America omuli Germany mawanga makuru omuli Belgium omuli Norway omuli ne Netherlands Budachi amawanga agogonna bwengenda yo simala yo luna ku mwoba bibiri bamaze yakasera akatono weeks bibiri na ye sala bakonja galo kutegeza matinus kachintu sala bako mundu nemu ya dokuno nyati ndabeko kumundu abeno zibako atazifana na zitia sajira bako ya depisto kati ejo kitegeza nti okuma abantu bamabanga amwanga ku matebe nkivu tichitegeza kuleta ba LD babirine mundu ngabakala kala nazo edda era echo president Museveni no police jialese ya LDU egenda ate kuono na buono nyi ekisoka ngabwe manya ebintu bya Uganda tasubula kubasa sura sendi emundu yojola bobera na ye waga muntu ajiye waga kole fujjo kada tabero di yubano sibe basajja babera basomye nyo abali highly trained bamulizanga bobulira local defense unit abera loko ne mumbera ne muchi nenga ine mundu esobola okutta abantu ebikumi ebibiri omulundi ogumu nabera nayo kati mwavu taina sente mumpale ne bibiri tabirina kinavamu gwaba wa mugama nti wayinzi kuwa mitwala 5 ompe ku mundu eye kirungi kozesa ngagenda ngabaji kozesa ngabaji komyawo because emundu okubera available ngazili oziraba ko boti chechimu kubileta insecurity kubanga bulimu bamunyiza mu nafuna gwayagala okujoba competing am business nabera woni waji jamangu kubanga hero di you are accessible abero di you banyo tunywa nabo nitugwaniri kacho olubera munywa ngo muganjo wayo hero di rujangu uko wano mitwala 5 agenda kutanga omwana we enjaba amugobye kusomero yeta age mitwala 15 na muwa 5 nagamba ye mfaki ne government te mfako so nze ndo za police za president Museveni kubya security
wali wabaroza nti bero di yabo twatandika na bunga government ino yakajja mu kulembeze era baroza nti LD bakola bulungi singa kisobola kuba nti bana bakuchalo Choli mutabani wa chairman Judy Mbabali bamanyi negundi kuchalo abantu kwe babaje ababana akume chalo zembera nabweru wane wa fenti singa abana akuma enabweru ye mutabani wa gundi negundi nebabalonda ngawe bakolangedda nti entekateke ye yinzo kuyambako kubanga baba kuuma abantu bebamanyi ateera nabantu bebakuuma nabo bamanyi batyo bakola ke bikolobero
webali nyo omulimu ogwo boyogera ko gubaluche tuita full time job gubera full time kubanga omuntu abana akuma ino kumekiro kitegeze misana tasobola kola misana abaye base ekiraso bolo kuma otherwise gwakole misana ekiro ate nakuru utajja kumekira jja kwebaka ni mundu bajimube nako kati bwo gubera full time government esasula sente mbege na basa sula sente mmeka Gwezo subira mati nosika chindo zimburi. Kumi na eta ano, abili meka. Gweneba wade sente nyinje, jabawe mituwaru kumi. Ngatiba inye vizibu. okuleta emundu mu bantu siki ekikola security ekikola security kwe kulaga abantu nti muina kwekuuma mweka abantu ne bafayo okulaba nti buli kibalabe bakiripotingira police n'obuzibu bwetulina ti ne police ebintu bino ebimuyi ebibeeramu nze waliwo okuba okwali e Masaka bagenda okunoonyeza ngaate baŋŋamba nti owaayo ate ebintu baba birimu n'abapoliisi kunze abaawa nti abemu ab'e Masaka be bakoze olukwe konze mukakasa ne bandaga obujulizi nneewuunya n'okwewuunya nga n'essimu ziraga nti bapoliisi yali mukulu yakubidde ono ate n'akubira ono kakati n'olwekyo system yonna nfu oyinza n'okwekanga ng'ekireeta insecurity eno abantu benyiyiddwa ne bali mu bafulira loophole ne bagamba nti awai gavumenti yafadda tebakyayina wiru erwana tebakyayina kukola ki ne bagamba wayo ebintu bigende mu maaso katonda ayituyamba ensi baagivaako twalonze abeerosi naye n'abeerosi abo balaba kubanga bebatandikirwako okubwa security naye nabo bwe bataabeere nga abantu nga tebabawadde mukisa kulaba nti balwanyisa insecurity nabo tebajja kusobola mulimu n'olwekyo waliwo problemu eri fundamental mu Uganda abantu kirabika beetaaga okukyusa mu bukulembeze obuliwo gavumenti eriwo balaba tereeta kipya balaba tesobola bakuuma abantu bafudde president Museveni yajjira ku tiketi egamba nti ngenda bakuuma 10 point program ng'agamba insecurity abantu bafa tebali nsonga lwaki bafa naye kyati kiza tekiriwo ate kati bafa bubi nnyo
okay banange bawandiise wano njagala kufuna feedback okuva mu batuliza onagamba nti bwana Judy Mbaba alitonsesa gavumenti terina solution yonna gyeyinza kukola gamba nti ffe twerwaneko nze nsibirwa Henry Ekawempe.